Soko ngomwagala oyagala kubere kulusegere tolya mmere tolya mmere tofuna mirembe wadde okwebaka ng'oyo kwoyagala talyawo woli okwagala na kutono nnyo ate kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyapa wa mutonzi negosowere ensimbi obebirabo nga takusimye era omwati otakufaanako wadde tolina lupiya nga tovuga kapyata nga gweyasiima ebirungi abireka najeeyo gyoli okwagala na kutono nnyo ate kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyapa wa mutonzi so big, loving is more precious than gold. Loving is so easy, but quite so hard. Loving is a blessing from up above. Tebabasemberera omukwano muziko olugambo muliro nga lutabula olugambo lukyankalanya belusumbuye bangi abaagala n'okutabuka ate lyalwawo tono nnyo ate kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyapa wa mutonzi kiba kizibu okuzuula tebakulaba osaana kwebaza Katonda omwoyo kwoyagala naye akusiimye osaana kwebaza mutonzi wafunye kwoyagala ku nsi kiba kizibu okuzuula banja bakunoonya nga tebakulaba osaana kwebaza Katonda I'm not
kila mucho chakale
Osana kweba za mutonzi Mafunye kwa ya gara kunsi
Nava mweko